siku isiongeingia moyoni. Baada ya muda kazi choka burudani, paka home kaji tupa kitandani.
Uvumilivu umenishinda baby I love you.
Siku kwambia na mimi nilijua, kiss and hug isizipati mpaka night. Uvumilivu umenishinda baby I love you. Baby I love, baby I love you. Sogea karibu yangu nipera, nipera, nipera. Uvumilivu umenishinda baby I love you. Baby I love, baby I love you. Sogea karibu yangu nipera, nipera, nipera. Akili ya kusema kwamba baby I love you. Nachotaji pendo lako la dhati. Kikubali baby mimi nitapata raha.
Oh my baby boy,
usishangae kukwambia hisia nilizo nazo. Labda kaniona kicheche, fikira hizo baby naomba achana nazo. Oh my baby boy, uvumilivu umenishinda baby I love you. Baby I love, baby I love you. Sogea karibu yangu nipera, nipera, nipera. Uvumilivu umenishinda baby I love you. Baby I love, baby I love you. Sogea karibu yangu nipera, nipera, nipera. Hakika wewe ni wa pekee, mawazo yako ya kwenda upande. Hakika wewe ni wa pekee, kuna wengine wangeniona kicheche, ila wajua ya kuwa nakupenda. Wajua ya kuona nitesa. Uvumilivu umenishinda baby I love you. Baby I love, baby I love you. Sogea karibu yangu nipera, nipera, nipera. Uvumilivu umenishinda baby I love you.